kura, kura yangu wacha ni kupatie. Umetoa fursa, serikalini wanawake tuingie. Sasa mambo super, Magufuli acha ni kusifie. Na umebolesha mahospitali, wamama toto umejari. Umeongeza madaktari, vijijini sasa ni shwari. Tazara barabara tayari, airport mpya kwa safari. Ubungo foleni sa shwari, juu na chini magari. CCM unaipendaga, iko safi safi. Magufuli nampendaga, yuko safi safi. CCM unaipendaga, iko safi safi. Mama Samia nampendaga, yuko safi safi. CCM imefuzu na haiwezi anguka, itabaki juju. Wapinzani wamesha yayuka, ushindi wazi wazi. Magufuli acha tumpatie kwa anavyofanya kazi, mpaka 2025 awe na simeli imekananga, haijawahi kuyumba. Yani tumejipanga, CCM tunadunda. Na umebolesha mahospitali, elimu bure mpaka sekondari. Umeongeza madaktari, vijijini sasa ni shwari. Tazara barabara tayari, airport mpya kwa safari. Ubungo foleni sa shwari, juu na chini magari. CCM unaipendaga, iko safi safi. Magufuli nampendaga, yuko safi safi. CCM unaipendaga, iko safi safi. Majaliwa nampendaga, yuko safi safi. Wapinzani wamepotea, wamepotea. Wapinzani wamepotea, wamepotea. Magufuli waonyeshe, wamepotea. Wanatapa tapa, wamepotea. Na mafisadi wakomeshe, wamepotea. Wapenyage kama rapa, wamepotea.